Monkey sorry, I saw chocolate commander. Even walk on when we were so. And when done, on your canya, off a town chatter sack and what you wear to wear when easy. On your new coup, Elania, Elisania, and Yabu in Kenny. Now you for the whip one again. Mana came when your madden I can walk with. It's a chap when I okay to put your head. Walk out to quite easy. All game when you are in us, a lie in us, all game when you are against you. Rap prayer here. Ebune mmadu ibe gị na ihe maka na ịka ike, ịka enwe ego, karakwuo ya mara mmadụ, ọ chọkakwa, n'ihi na onweghị ego ịkarịrị ya, Chukwu karịrị gị, chetakwa na ihe enweghị ọdụdụ, kpuchie na achụrụ ejiji. Emegbusine nwogbenye, ka chi nwogbenye ghara imegide gị. Enwe ndo, Monkey sorry, I told you before that you wouldn't listen. You look too much, Monkey sorry, look back. You are going too far, come back. Don't kill your brother because of money, remember God. Onye oke anya, lee ihe ọma ahụ dị n'aka nwa enweghị nne na nna, rapụrụ ya. Rapụrụ artist aha master egwu ya. A naanị ya maka na ịka ya nwee ego. Rapụrụ nwa ogbenye aha ala ya. Lefu anya n'ego na akụnụba bụ nke gị maka mgbe ịtụkwa gị n'isi. Ya mere onye ahụ ị na-achọ imegide na nkịtị na-abụ onye ahụ ị na-achọ ịnọ n'ala ya. N'ihi na enweghị onye ga-ekwuru ya. Chukwu bụ ka okwuru ọha nke ndị na-enweghị onye na-ekwuru ha. Onye ga-ekwuru nwa mgbe ọ na-ọkwa. Onye ukwu na onye nta okwu na nke onye emetekwana n'elu ụwa o nwere isi ekwuru. Imegide onye emeghị ihe o mere gị, emesịa, i nwere isi gị buru ya. Imegide nwa ogbenye, emesịa mgbe oge ruru, Chineke o megidekwa gị. Maka na asị, ọnụ akọrọ onye ụwa, uchie ka akọrọ ya. Asịkwa isi kota ebu, ọ gbaa ya. Oke omegbu adịrọ mma, onye megbuzina onye agbata obi ya, etu ọsọkwa ya dị. Chineke na-agbara onye eziokwu ọgụ. Onye na-agbara onye enweghị onye na-ekwuru ya ọgụ. E nwere onye chọrọ imegide maka na onweghị ego, Chineke ọ ghọrọ ya sponsor. Onye ahụ ị chọrọ imegide maka na ịka ike, Chineke ọ ghọrọ ya aka na-ebu agha. Enwe ndo, Monkey sorry, ọ ga-atụkwa gị n'isi, nwoke nsi na aja. Gị nwaanyị amusu, agbazine Chukwu mgba, ọ ga-atụkwa gị n'isi.
Ana m agwa ukwu na onye ntọ okwu, ana m ekwu, mgbe onye metakwara n'elu ụwa, onye metara n'ụwa, o nwere isi.
ọkụ onye kpakọrọ ya wee isi onye oke anya
onye chọba ịghọta chukwu
gị nwanyị ọ dapụ n'elu onye
chọbiri tụwa n'ile n'uru ka tụfu ndụ ya o iwe ju afọ ma nne m akụ uwe ju afọ o nwere chọọchị
nwanne
mmadụ ọba agụ o nwa agbachi ụgbọelu
ụgbọala
ụgbọala na-agụ o nwa arụcha ụlọ elu
manụ
ụlọ ọla na-agụ
enwendo
Ewendo
Were nwayo
Ewendo
Monkey sorry
Monkey sorry
Ekwensu sorry
Monkey sorry
Jesus ebiriwo n'ọnwụ
Monkey sorry Monkey sorry
Hallelujah
Monkey sorry Obiriwo obiriwo obiriwo
N'ọnwụ
Obiriwo obiriwo obiriwo
Ezana kpọgide n'obe
Ezana kpọgidere n'obe
odogwu n'agha bụ aha Jizọs onye nwụrụ elie ya oru n'ụbọchị nke atọ wee si n'ili bilie lagoro n'eluigwe ọkpara Chineke bụ dike n'agha o biliwo n'ọnwụ halleluya
onye meriri emeri ajọ onye ibu onye meriri emeri onye meriri emeri mmụọ ọrụ ibu onye meriri emeri